olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Wailoa i se suesuenga i au se talia nei le teleoa a fianga o whanau la iti mai screens o telefoni le televise ma computers. Nei loa i le suesuenga, o le totele o tamaiti mai le tolu tausanga le mātutua. E o i le tolu i tūla i le aso le umi e māta mata mata aloa i telefoni le televise ma isi ta alonga i le computer. O le tina o Sophie, e yeilana ta mai lua tausanga le matua, maana ia ta ua le whainga taona va ai le aso atoa e au noa ma le televise.
If I keep her at home and she gets bored, that's really hard to keep her away from the TV or the cell phone. So what I do is we go out every day, and she's an outdoor girl, so...
Peita ina faaalia, Sophie, e yei teimi e mana o ai mo sina mā lōlonga, ma ole teimi lea, na te whaatanga ina ai lana tama o Sersha e mātamata e le TV.
I do avoid as much as I can, but I can't avoid it completely. I think it's good for carers because we need some break sometimes.
O le whaai unga tā ua i le suasuenga le nei, o lo whapea mai ai e matua a whaaina le tuputupua e o le māwhauwhau o se tamaititi mai tā alonga po o le umi o tā aloma whaangai ma mātamata ma le televise po o le telefoni whaaveai po o computers. Wailoa se so o tanga vā lalata i a awhianga o tamaiti ma lo lātou tuputupuae i rona i le whaonga ina o le ngangana, mai screens, o telefoni, le TV ma computers. O le taitai o le suenga, o le tamaitai o Dr. Mary Bruce.
Screen time is getting in the way of those early language experiences, so the amount of adult words that children are hearing and the number of conversations that they're having.
O le ngangana, e pu e mai e tamaiti i le talanoa ma o lātou mātua, le talanoa ma isi tangata mātutua, ma le talanoa ma isi tamaiti. O le ngangana tāla whiangai, lātou te mā i tau ma tāo fiofi, i upu ma wha'a upu ngō se ngangana. E owa i le lua se lau a inga ma tamaiti na a wai i le suesuengare nei, na whaafoeina i le lata i le tolu tausanga. Mai pei ona whaalia Dr. Bruce.
The average 3-year-old in our study was actually being exposed to roughly 3 hours of screen time each day. And so when we estimated that out, they could be missing out on up to 1,100 adult words, over 800 child words themselves, and engaging in just under 200 fewer conversations with their parents.
Wanatou whaingoaina o le technoference. Ua whaatapula aina e le screen, leola tuputupua e o se tamaititi e tautala, e feso o tai i le ngangana, ato ai maisi to mai o le so i fuanga faa le tangata, e awala i le faa o ngai no upu, ma le tautala. O le taiala i le atunuu, o lo o whautua i nga ai, mō tamaiti pepe, a ngai i le lua tausanga le mātutua, ina ia matua le ai se taimi e alu i se screens, e mātamata ai se TV, po o le telefoni whaavea ai po o se computer. A ila vāo le lua ma le lima tausanga le mātutua, i e ilalo mai o le itu la i le aso, e whianga iai ma mātamata i se TV. A e lua itu la mō tamaiti, e o o atu i le se fuluma le fitu tausanga le mātutua. Na saunoa Dr. Bruce, e iei awale ma whaio na pūle ai le whaonga i na whanau o screens, e au noa ma le avea ma se whaafita uli, ilo lato wolanga tupu tupua e.
We don't want screen time to become another thing that parents are made to feel guilty about. And so we really want to focus on ways that families can choose to bring screen time into their life if they want to, but find healthier ways to do so.
Na saunoa Catherine McKinley, le peresitene o le Speech Pathology Australia, e yei awala e aonga ice screens, ai ia va'ava alua mafatala noanga. Ae le o le tū u whau o le taumaititi i le masini po o le screen i le whaitauitu la o le aso.
There are certain ways that you can interact on screens with your child so that they are not just spending time looking at screens and not interacting. So talking about what is it that you're seeing, what's happening on the screen, showing interest, having a conversation.
Nata ua fo'i e Catherine McKinley o le 20% o tamaiti e āmata ia onga o iei se tūlanga whaatuai i le tautala ma le whaitautusi. O lana whaatuanga, o le tō aanga leo mātua e whaatalanoa, pepese whaatasi, ma whaitautusi whaatasi ma lātou whanau.
Talking to your child, playing, singing, reading and print is a really important part. So through books, but also through looking at signs and writing shopping lists, looking at packets in the supermarket.
O le reportina whaamaa pōpoina e Abby O'Brien, mō le SBS News.
Like, share, mafaali sou finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.